kakanye, my baby. Engeri jo ntunulira muna masogo, otwala moyo na mutima. Negomba nyo bulungi bo, negomba nyo mubiri go. Oyambale ngoye zikunyumira, ay, omutima ngukuwade gutwale. Kakanye, omwana mufunye, atude mu mutima ne mu moyo. Suti hato mutima gutwale. Kakanye, omwana mufunye, atude mu mutima ne mu moyo. Suti hato mutima gutwale. Onalisi mat, tati dukaba musomesa omukwano. Kawo kankoko kankumira kumoto. Kabisi kanju chikumugate pomera, baby. Engeri jondagamo omukwanogo. Bunza za amisa nyongera kwa gala. Kakanye, omwana mufunye, atude mu mutima ne mu moyo. Suti hato mutima gutwale. Kakanye, omwana mufunye, atude mu mutima ne mu moyo. Suti hato mutima gutwale. Tuvudde wala tetwakatandika, buguma balwendera tusinga tubukulula. Abafele balavu nga batutataganya, batukoze ebikyamu bingi. Ibadde bingi, but I was born to love you. Sweetheart, omutima nkwade gutwale. Kakanye, omwana mufunye, atude mu mutima ne mu moyo. Sweetheart, omutima gutwale. Kakanye, omwana mufunye, atude mu mutima ne mu moyo. Suti hato mutima gutwale.